Nakupenda kweli si utani, kutoka moyoni. Wendo wangu utabibu, sina roho ya shetani kukuweka motoni. Kwanza spendi upate tabu, walisema mengi eti mimi sifai kuwa nawe. Kisa sina shilingi wakuteke tu wawe nawe. Ila Mungu ni mkubwa sana, kabali kipenzi mpaka tunapendana. Nona hii ni kama karama, hatuachani mpaka kesho milele kiama. My dear sweet, niamini kamwe sitakusaliti. Oh no, uchafu shadiriti, nataka kuona penzi lako fiti. Oh no, ubani ubani, uongo wa ubani. Ubani ubani, uongo wa ubani. Uba uba ubani, uongo wa ubani. Uba uba ubani, uongo wa ubani. No, ukimwali mimi nakupenda, ukiniacha mbali mimi nitakonda. Wahalali mimi shasalenda, wapenzi tamtam kwako nalipenda. Usini hukumu, usini laumu, wapenzi lako shanipa sumu. Nipeta mpenzi lidumu, mana wewe kwangu ni adhimu. My dear sweet, niamini kamwe sitakusaliti. Oh no, uchafu shadiriti, nataka kuona penzi lako wafiti. Oh no, ubani ubani, uongo wa ubani. Ubani ubani, uongo wa ubani. Uba uba ubani, uongo wa ubani. Uba uba ubani, ubani. Just nation.